eɗen godi yande joni tomin tawi capan tati studio kala ngu habaruji fulfulde kono jawone moɗon sarusi kawjiɗo nangugol drogue ɓe nangui ko to kilo mumɓo drogue cattuɗo goɗɗo laati so sottama wiyama ceede moɗa millionji capanɗe jeena e jeegom français fa ɗum ɗo konna kollagal lanaji piroji indiragal joɗi hamani gallu ñami ɗon ɗo ɗum nanga eɗum fonna leydi yaasi en nana ko ɗum laati noni to ena Burkina Faso du fawar joni e ɗum ɗon ni eɗum jiɓodir wiyama hoorejo leydi on rokka Marc Christian Kabore heppata nangama hanke ndewarde subaka o enda ɗon du konna en kalde o ko habaruji tawa to enna mbiteɗo Paul Miki Rwamba o andina en ko faami dow maccu yewtere men pinnande studio kala ngu haaltana haala kaldal ko watte dow talkurgam batte himɓe gaɗa golle mumen yaade yesso ko ɗum laati hen fo Soumana Amadou Yani jangantan habaruji fulfulde koto jañal e moɗo noni yeru no mbirunomi sarusi kaw jiɗo fi nangugol drogue kulantae ɗe mboɗa yeru yeruji ɓe nangui hono ko watta kilo mumɓo hono fawar joni drogue laati du konnam bonɗo sane ko laati du wiyama nde sottama ne wawi wadde hono ceede français fa millionji capanɗe jeenayyi e jeegom ɗum du konna ilude tati lewru janvier won koɓe nangui ɗo enɗani kollagal lanaji piroji joori hamani gallu ñami ɗo fadde majjundu fawar joni hono ɓe kolla ɗum subaka hande o yaade e hokkoɓe habaruji gan ɗum faame fawoɗa docteur Habu Moutari kañum on woni kaalodo inde police ɓen ɗon nani ko ahantar nan Fouday Ahmed do fi o enna
la cellule aéroportière antitrafic
nogi irɗon ni drogue bonɗo gonno ko heɓa to nokku to lanaji piroji de joori hamani drogue non mo ɗuɗirka mum no waɗa kilo go'o e gramuji keme nayyi e capanɗe tati e tati ɗum nandana drogue ko kayin iɗum nandi do hano lanɗan lanɗan gaɗa pinkitaki gaɗaki neɗɗo lilduɗo drogue o nanga neɗɗo nigéria no o sonnatana janɗe lore dampugal lumo dow de ñamayi drogue on no waɗa ceede millionji capanɗe jeena e jeego sefa drogue bonɗo non no kulle bonɗe yaru yaru ɗi gontiri ko wawta waddani ɓi adama saɗarma mawɗo nder gurnam mum
cas de trafic de drogue
hoorejo leydi Burkina Faso mbiyeteɗo rock Marc Christian Kabore kanko du konna hanke en wadde subaka o wiyama o naati e juuɗe yeru komin keeɓi kibaru noni caggal mum du fawar joni hokkadi mo kalte o wiyama gallure wagadugu nde deƴƴerno wonto enɗan caggal ko waɗi balɗe ɗe enɗa ley fawar joni hoggoji sogueji tawa to enɗa wagadugu e nokkuje goɗɗe Paul Miki Rwamba koko habaruji noon tawa to enɗa wagadugu bandemi Moukhtar Hamadou noddimo landimo ɗum o faami nder majjum nani ko a haali min pirte ɗengal fulfulde
très tôt ce lundi matin
hande altine illa hejjere fellande malfe mawde der compagnie ji sojeji gonnana abiyoji sojeji no jilo der wuro wagadugu gada mum ko weti himbe kebi habaru ko horejo leydi Burkina Faso Rock Jean Kabore nanga no der hoggo sojeji de inde mun halaka de ko gimmi halugo dun de ini der wuro wagadugu himbe no goni no gada yihu wartaji mabbe no handiri labi internet din tajama denni ha baruji din kebirtaki no handiri sojeji din jabi wuddu television leydi Burkina Faso yago sedda no wawa latade sojeji din burto kokka fama do ko wada Burkina dun
nanni alal noga e tat lewru janvier kenya nonni wonno ko fawar jondu hono ngul godon wadi e ley lumo e tengo nouveau marché do enan gallu ñemay kulle kewdon ko boni e lumo ngo endan are non kanon woni wada e fuma nder ngulungu endan horejo on sogeji ñifoji yite ɗo enna wiyeteɓe sapeur pompier 1 colonel Sidi Mohamed o andina en noyi wonno ɗum waɗir ɗo enɗan nder galle ñemey caggal ko Zeynabu Abdou Saydou bandimi landimo dow fi o
le bilan ya u
nder bonanda o loreji jeegom gom gaddaɗi moƴƴine hiitege ñaami ɗum en hiitege ñaami du suudu lopal gom tawanu nder kogol moƴƴinde loreji ɗi nokkure gon du fa handen to salon e atelier menisaku kandu hiitege ñaami ɗum en to lumogo himɓe indirta petit benin gulugu enɗen waɗi amma ko watti hiitege enɗen ɗum kay seyde policiɓe gatta gaɗi taykaki majjum minen e policiɓe ɓeydu minen kawrata gollida so rusi policiɓe kawjiɗo filla o enɗen fuɗɗi du fa handen taykaki mum ƴewude to hiitege enɗen ƴuwiri ndennen so yimɓe keɗum policiɓe ɓe enɗen timmina taykaki mumen nden ko ande ko watti hiitege
nani to enɗan difadu konɗan ni eley ko sagi ɗin enɗan ni sukaɓe janggoɓe l'école fuɗɗi no soƴƴo nder guure mumen ga heɓa ya fuɗɗita jande nde enɗan fuɗu kon to wiyete barwa ton enɗan dum wonno ko faande kawjido filla jande hono ko inditira difa didabo o andini himbe o wiidu ko nan gollal hono sojjagol mabbe jande non wadna haandir eno wodiri o beydisi wiide ke hono jam e seyo kany e denago kany woni ko fuddi warde der leydi endan o wiita kenani Ouzeyru Saidou Habibu Garba landima ko haali ka hala.
Au niveau de la commune de Difa.
Hedde commune Difa do der Sarousi Kawjina do filla jandeji didabum funa don yehira no woderi. Yeru no gondo don jira dun ni miden mballa farngartuki bibbe wuro be. Der wuro fudu e wadude l'école mbawudo tokkitede e gube wuroji mu embe. Wodi du fadde Rafike jarande nagu ono wara. Sukabe jangobe l'école be no egga der jangirde mun dun gere tokkatana na sarobe mu en sabusuka jango ende eggi no wodi talkuru ndu hokkete ko yarata der jangirde to yidi yaade dom min keba tokkitaade do der l'école do e der to jande do e hore mu
dusibra l'école normalement
nani to en ngalule mara du kondan hono himbe latibe ndiyan nyaami ni ko dum no go ka en du kondan inde wurtinama hollude ke be don haanta e wallitama ko watto galleji keme jeddi e chapanne e jeegon ka en woni ko hebana nokkuje to way nyiboyde ko wite kule kem didi metre carré noni dum du kondan ni hono be burtini inde de be kolli himbe dum waddi ko faware jondu kondan ni ko batu o wadi bandimi Mohamed Mamman ta to en maradi kandi yeyi yewdo mabbe nanna min pirti yewtere makko de fulfulde
minen kayani min jetti de kisini min bonon daji diyam e torramu
du wonda ak neddo fuko kaado nokkure de seni e gayto wonno ton fu nawtoraki e ko wada do
tani gareshi ba
be goni be bonon daji diyam kewti ko kaabe nokkuje ton endan ni maradi fadde du inde himbe be endan ni wurtinede no wodi sigila gadaado gan anditidde gonga e bonon daji di endan kewti Rabiu Kane Garba idabo mer hubere maradi ardido komiti kawjido filla limore be bonon daji diyam di endan hewti nani ko o wi
nous avons commencé par
min puddirana ndarde nokku to nimbe be tawano e jonde le sadorma e farriteren tiagalde min yewi no labi kokkol ngol yarata ni min ngadi kaden eto ndarde to ndiyam dan yottoto
on a eu adopté
hanon paka chertu murtala mer mawdo hubere maradi haliri dum labi ko jama du ni fa handen ko watta himbe kokkabe nokkuje de endan ni to chonu nokkuje mu en
ce sont pas des
personnes sonne tende no feitolki nokkure nen puddaka no hokke gina amma min pamri do takude inde nimbe nyimin tokkito wallude be nimbe be ndiyam nyaamuno faato be eggi ko min pudda hokkude be talki nokkuje de
arana majjunni ko iri golle de enden no gadire no wodiri kebube nokkuje be du be gala ko nyibira no kokkete are ko watta be baawo nyibude tendeje mabbe do ko yaabe jaabe joodo
nani far joni ono mer mo commune urbain walam kandu wadi hono dabar ko wato ko tabe himbeje kabbobe dabbaji do labi e damude badeji tabe e gini e gaide ko wasete to ndiyan tun dan nato fa e lawol tay dun ko ufama nane police bi do kanyon ko watti le wungo gam batte dun hade fa woda Abdoulaye Karim Moussa woni inde makko kanko mer onani ko haani bandimi Ilyas Goumande tok en dan walam
onkun walam te kwarbe
hande walab la taka gallura maunde non du labi lobbi fu itama dermu amma miden jeejito mabban deedi koy amin kare mada etama ad andi kaddi mudun no foti wobbe dambule badeji mu en no godi bata maje jeejito kadenda wadude nyegeje manyi bude chuudi do labi min bawta yardorade e maccu wadi kotto sukabe famarbe tato ko sami der gaide nyegeje mayute denne sabe de fuuno wadi ko nimbe no kaani wattande min juude fabbe jango altine min burta dotto e polisiiji nokku futo min tawi nimbe ngadai goddum na min jomno joomu sabe majjum wadi ko miden jama be kabayno fuddude be pudda
ba kaman sintim cheche sintin
nanni fedde be tene ade ko kawon waddo ballagam do firla hono yitande himbe hakkeji mudo hawtade e Cap Sahel Niger be ngadi battudo fi hono fawar jondu kondan ni sariyaaji enen himbe watta ko yotto cuudi sariya dum du kondan ni wonno ko be ngatto en Agadez nanni ko fawar jondu mbite do en cin wakka abu goto e fawar jondu horebe de do fedde to en Agadez ha ni Moussa Mamman bandimi
Hakkeji ko wanani ɓiɓɓe leydi e hitanede hunde non ko wodi mana mun sanne. Ɗum waɗi ko min gari halde dow mun hande gam caɗale mawɗe nimɓe goni no jiya dow majjum. Min noddi du nimɓe gara min gadda baddal dow majjum ƴewude laabi ɗi e hen min mbawta joƴƴinde ko watta tawe nimɓe pamani ɗi laabi kiite. Woɗi min jiɗana ñeñuɓe nder majjum gara famminde nimɓe dow no fi on wontiri. Ganno wodi ɓe anniyaji mum en mboɗa miijoɓe ko laabi kiite ɗin ngala no gaɗire no woɗiri. Mana ɗiɗaɓo hawride nde nimɓe kalda famrude hakkunde mum en famude caɗale ɗen halde dow muɗum. Ɓe gaɗa du kondam ɓiɓɓe leydi pamana e laabi kiite ɗin
de maniére générale.
Fedde wiyetede tournant la page tenne Zender kandu waɗi dow fi ko dartu hono laamagol kañum e ndenago nder leydi men Niger hawride waɗa kantenan alternative espace citoyen ton endani Zender. Nani ko fahande ni mbiyete Abdourahmane Batre goto e hooreɓe tournant la page Zender haalani bandima Ali Keita.
Nous avons eu la partie
de portal gal min gadi himbe lamugo gari de partiji de galaga lamugo be notaki noddoje amin de amma pelle jinganoje bibbe leydi de gari min geccakina do filla rafi maragal lobbal e fi an rafi de nako ko fini Allah fu no woni tan no beedoro gollawal wadi fedde tournon la page bangere zender sigili hawrinde de lamdo jabi min jaran iri hawrindeji di yeso der leydi din ko watta himbe pama gada nido gwamnati fama ko himbe gonno boytoro e mun filla dena ko kan fino ko ciewi himbe fu amma minen andi ko rafi bawde e rafi hilnare no far bangere gwamnati on dum wadi min kinnato minen gada durwa amin do fi rafi maragal lobbal gal der leydi Niger
de mal gouvernance au Niger.
Kaf du ka won fedde leydi Afrique hawjini filla ko nartu lato balbe gadi subi tagol hakkunde pelle sappo e didi latide burde fu hono de ngegna sanne de Afrique gam batte Allah jeewa noto ko kambe be cubitebe kebbe nato har filla ko nartu faande teful kan ko waroyto dumina e noga e tati FIFA du kanyum ko wadi subi tagol gol endan dum wada ma dum gassi tok endan Cameroon. Yewtere men pinnon ni charɗo mbiteɗo Ayuba Hassan andina e hannde ɗum wonno hono ɗatol ujune e hembre e go'o ko haali dow fi ko darto hono joddal e kaldal e nardal dow talki ko watte hakkunde himɓe gam batte Allah nafu jogo amana majjum fa woɗa. Yewtere makko e Balkisa Hamidou min pirti e fulfulde.
Ɗume seri a wi dow ɗerol narral
le contrat
ɗerol narral ɗatol ujunere e hemre e go'um dewtere hawjine laabi jonde caka himɓe ɗo leydi Niger wi'i no laawol narral joɗɗintegol caka himɓe waɗono dirɓe aadi hawra gollida ɗo tan o du fa hannden haalaji joɗɗinaɗi caka mu'en har ko darata filla hawra gollida o du.
Ɗume woni nafaka ɗerol narral
mana joɗɗinol talkuru du kan woni hawjade moƴƴina laabi taweteɗi caka ɓe kawroyta gollida ɓe ko watta neɗɗo maɓɓe e fu durwa humnude aadi mum ɗatol ujunere e hemre e capanɗe tati e nayyi dewtere de kandu wi'i ko de ni talkuru du enden waɗirama fodde no haniri talkuru du enden no wawi joɗade nokkure laawol laamu leydi caka waɗono dirɓe aadi hawra gollida ɓe neɗɗo maɓɓe du fu waɗa ko heɗa hemmu nder majjum du fa handen holla dartinaku
iri ɗereji narral foti godi
talkuru du irmun no ɗuuɗi no feerodira du yaade gam dow kulle kewɗe himɓe baawi aadi noddira kawra gollida nder laabi joɗɗinol talkuru du no woodi to ɗum tuugo dow dewtere de bi'uɗen de misali nder sooda sonna luɓaaki adol ñamaane e ko nandi titta ɗum du saabi fa hannden ko joɗɗinoɓe laabi laamu leydi bi'i accidi gollirɗe naabi en tawaɓe dow jonde ko e mu'en ƴewtino caka mu'en eɓe golliditta joɗɗina talkuru du enden ko watta du ni fa hannden neɗɗo maɓɓe fu nafu nder ɓurna mum e laabi lumaku
talki e laabi ɗiye ƴewata ɗerol narral
misali har ko darata jonnol are iɗum tuugo ɗo ɗatol ujunere e keme joyi e lasoji nayi e ɗiɗi yaade ɗatol ujunere e keme jeɗɗi e go'um dewtere laabi jonde caka himɓe har ko darata luɓaaki kandu iɗum tuugo ɗo ɗati ujunere e keme jeɗɗi e jeetati yaade ɗatol ujunere e keme jeetati e capanɗe tati e go'um dewtere worrede ñamaane kandu iɗum tuugo ɗo ɗati mayre ujunere e keme jeetati e lasoy tati e sappo enai yade datul kujuner ekeme jena esapo enai harko darta lumaku soda sonna deutere ohada deutere haujine fille labi lumaku chakaleda afrika de endan idun tugo do datim keme didi e chapande tati enai yade datul keme tati e didi dun won ko bawden limtude
code civil.
Do wona ko habaruji may fulfulde haadi hande altinende faalle hewtene jangono non habaruji fulfulde ko mi gaddanto e studio kala ngo assalamu alaykum balati jamaa.